waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Haddii aad tahay qof waddanka austraaliya booqasha ku jooga ama fiisahaagu uu yahay mid waqti kooban ku dhammaanaya, badanaa gobollada austraaliya marka laga reebo gobolka northern territory waxaad baabuurka ku wadan kartaa laysanka aad dibadda kala timid. Hadday dhacdo in laysankaagu uu ku qoran yahay luqa aan ingiliish ahayn, waxaa lagama maarmaana in aad ingiliish ku soo turjunto laysankaaga. David Shelton, ahna maamulaha fulinta dhanka diiwaangelinta laysanada ee gobolka Victoria, ayaa sheegaya in arrintu mararka qaarkood ay kala duwanaan karto.
For people who wish to convert a foreign license into an Australian license, the first question really to ask is, do I need to?
Dadka doonaya in ay laysankooda ay dibadda kala yimaadeen ku beddeshaan midka Australia, su'aasha ugu horreysa waa in ay isweydiiyaan arrinta ma u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed, haddii aad wadato fiisa booqasho ama ku meel gaadha, waxaad baabuurkaaga ku wadan kartaa laysankaadii hore ee waddankaaga kala timid, waase inaad haysataa fiisa shaqaynaya, iyo sidoo kale laysankaagu waa inuu ku qoran yahay luqada ingiliishka haddii uusa ku qornayna aad luqada ingiliishka u soo turjuntaa. Sidaa daraaddeed, xaaladaha qaar oo ma baahanay, sida ayuu yidhi, in aad laysankaaga beddesho. David waxa uu sheegay sidoo kaleete, si aad ogolaansho baabuurka inaad wadato u hesho, waxaad u baahan tahay inaad horta haysataa laysan buuxa. Dhanka turjumaadda, haddii aad turjumaad la aqoonsan yahay waddankaaga aadan kala imaanin, waxaad u baahan tahay inaad waddanka Australia ka turjumato sida hay-adda naati loo yaqaano marka la soo gaabiyo ee arrimaha turjumaadda u qaabilsan. Haddiise aad ku timid fiisaha deganaanshaha ama permanent visa loo yaqaano, waa in aad ku beddelataa laysankaaga 3 ama 6 bilood gudahood waqtiga waddanka aad soo gashay laga soo bilaabo. Jidka lagu beddesho laysanka gobollada Australia waa ay kala duwan yihiin. Dhinaca kaleete, waddamada qaar dadka ka yimaada keliya waxa ay u baahan yihiin in loo beddelo laysankooda, mana u baahna inay imtixaan galaan, maxaa yeelay laysankooda ayaa waddanka Australia laga aqoonsan yahay. David Shelton, oo ah sargaal ka tirsan Vic Roadka, ayaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya.
There's a small number of recognized countries. These are countries for which you do not need to sit a test to convert.
Waxaa jira waddamo kooban oo la aqoonsan yahay, waddamadaas iyaga ah uma baahna in ay imtixaan u fadhiistaan si ay gobolka Victoria laysankooda u beddeshaan. Waddamadaasi waxaa ka mid ah Singapore, Japan, Spain, Malta, Sweden, sidoo kale Britain, Canada, iyo waddamada qaar sida waddamada reer Yurub badankood. David ayaa sheegay in waddamada kale dadka ka yimaada laysanada ka wata inay u baahan yihiin in ay u fadhiistaan imtixaanada kala ah aqoonta baabuur wadida, eegidda indhaha, aqoonta calaamadaha jidka, iyo qaab wadida baabuurka. Isagoo sheegay waddamadaasi inay ka mid yihiin sida India, Suudaan, China, Pakistan, iyo dhammaan waddamada kale ee aan laysamadooda waddanka Australia laga aqoonsanayn. Atilio Kermak, ahna macallin gobolka Victoria dadka baabuurta ka bara, ayaa sheegay sida waxyaabaha la isku imtixaano ay kala yihiin.
They go through what they call a pre-drive check. They're checking for the applicants to know and understand how to use the controls and making sure that the vehicle's roadworthy.
Waxa ay marayaan dadku waxa loo yaqaano jeegaraynta baabuur wadida ka hor. Waxaa laga eegayaa markaasi qofka imtixaanka galaya ayuu yidhi inuu yaqaano ama fahansan yahay adeegsiga qaabka baabuurka loo kantaroolo, iyo in baabuurka uu imtixaanka ku galayo uusan ciladaysnayn. Taasi waa waxyaabaha ugu horreeya ee aad samaynayso ka hor inta aadan baabuurka wadin. Kadibna waxaa jirta 2 qaybood oo baabuurka wadidiisa ah lana isku imtixaanayo. Muddada guudna waa 30 daqiiqo ee imtixaamka. 10 daqiiqo ee u horreysa waa wakhtiga lagu weydiinayo inaad samayso waxyaabaha sida 3-point turn ama rifaaska baaraleelka loo yaqaano. Haddii aad marxaladaasi ka soo baasto, waxaad u soo gudbaysaa 20 daqiiqo oo imtixaana, waana marka qofka lagu imtixaanayo in uu jidka baabuurka ku wado sida jidadka xawaaraha dheer lagu wado baabuurta. Iyadoo ay ka mid tahay waxyaabaha la isku imtixaanayana inay tahay laynka oo qofku uu beddesho. Markaad 30 daqiiqo aad soo dhammayso, waxaad dib ugu soo laabanaysaa xaruntii imtixaamka aad ka bilowday. Haddii arrintaasi aad sidaa kaga baastana, laysankii ayaad qaadanaysaa, ayuu yidhi Attilio Kermag. Attilio Kermag oo isagu hadalkaasi watay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan arrimo kaleeto oo iyaguna dhibaatooyin mararka qaarkood dadka u keena, sida taraamka oo la wadaaga jidka, iyo sidoo kaleete dadka iyagu jidka goynaya oo iyagu lala qaybsada jidka, taasoo dadka qaarkood culays ku keeni karta. Waxaa kaloo uu farta ku fiiqay iyaduna oo dhibaatooyin keenta, buu yidhi. Dadku marka ay magaalada ka baxaan oo jidadka waaweyn ee hayweyada ay galaan, dadka qaar ayaan u baranin jidadka waaweyn inay baabuur ku wadaan ama xawaarahaasi ay ku wadaan, taasoo culays ku keenta. Wuxuu kaloo sidoo kale uu sheegay in mararka qaarkood ay jirto arrin ku saabsan in dadka ka imanaya dibadda ee Australia imanaya inayna luqada Ingiliishka aad u aqoonin, taasoo culaysyo badan ku keenta markii ay imtixaamka galayaan. Waxaa kaloo sidoo kaleete dhibaato keenta iyaduna jidadka oo baabuurta lagu wado oo wadamada qaarkood laga wado dhanka midigta, iyadoo Australia ay tahay haddaba iyaduna mid taas ka duwan oo dhanka bidixda laga wado baabuurka. Arrimahaasoo dhan ayaa ka dhigan, buu yidhi, culaysya qofka baabuurka baranaya had iyo jeer dhibaato ku keeni kara.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.